Only more, only do.
Yosho mkoro na mbio kiswali, jumasidi ni wengi wadai nifike mbali. Denge ajajwa ipati ajali, awamini siwari na party sijali. Jujando ana guide my journey, jujando na ndenga mali. Jajani lazima hakuna swali, jujando ana guide jani. Yosho mkoro na mbio kiswali, jumasidi ni wengi wadai nifike mbali. Denge ajajwa ipati ajali, awamini siwari na party sijali. Jujando ana guide my journey, juja ndo na ndenga mali. Jajani lazima hakuna swali, juja ndo ana guide jani. Afika jana matuni meka mareka, mina minyan kikosa jata leta. Nikuwa still na saka sijatosheka. Mfuko iko sawa kesho na jua iko beta. Najua kesho iko sawa sina pressure. Wanaingiza baridi wanatetemeka. Wakibonda gizmi mi na chekesha. Bad girl anadai banana mezeshwa. Mwere ato boy na mshona, na wasoma moja moja na wategea kwa kona. Usikam kunisoma, ukisoma kuma vitu nimetoka kuzichora. Najua na kazangadi kwa sola, alisema sendi fatomba misogola. Bami nikishika tu madola, mbata wa madofa, maeta wa makop. Niko on top, utangoja juicy flop, kani kukaza si stop. Fala kwa njapi na mcrop, niliwachia flow wana chai mbaka drip. Awana idea, awana tip, alafu kam ni kufunze kuflip. Kam ni kutepe adu trip, bila C sezi sip. Bila P sezi sleep,
maziwa.
Bila G sezi dip, bila ku eat, imagine we'll sleep. Siku dhani waneza ni bitch, alone one man niko fit. Sajando na guide trip. Yosho mkoro na mbio kiswali, jumasidi ni wengi wadai nifike mbali. Denge ajajwa ipati ajali, awamini siwari na party sijali. Jujando ana guide my journey, jujando na ndenga mali. Jajani lazima hakuna swali, jujando ana guide jani. Yosho mkoro na mbio kiswali, jumasidi ni wengi wadai nifike mbali. Denge ajajwa ipati ajali, awamini siwari na party sijali. Jujando ana guide my journey, jujando na ndenga mali. Jajani lazima hakuna swali, Jaja ndo ana guide jani.
Jaja ana guide jani. Lazima tufike mbali.